This music.
Onawe ona. The voice of angel. Anaitwa, naitwa kebare na. Kokoriko umekucha na mshukuru Mungu today I'm alive. Kamkoza mama sita tukupe story nzuri maisha. Moja tatu sita umezidisha namba you are more above. Mti mauto sita kumowa wewe I will be strong. I will be na wewe baby just believe me. Kujenga familia ni wewe na mi. Maisha mabaya yatapita ukiwa na mi. Ukivumilia, ukivumilia, utakuwa na mi. Please do my lady, I'll never let you go. I'm a driver for you, I'll never fall you down. Baby, ni wewe tu. I'm a planet na mbukwita. Sijali teni. I'm the monitor. Yes, to my lady. I'll never let you go.